As I'm chilling down, while I'm smoking shisha, kavango kuti mele blow up in my senior. Kahleli minya ngoma ngatholi kia, pumeleli yangishiya yiko batgijima. Ayikho into engiyisaba empilo yami njengokubulawa yindlala. Dala ngihamba ngizula ngifuna amandla, yiko ngiphanda ngeke ngilahle ithawula. Funa ukuzilawula, angisho ngiyasibanda. Mangivuke ekuseni usathanda uphathwa ikhanda, nasemadleleni alihlaza umdala uzongikhaya. Unkulunkulu yes I want this better than I do, sekwenza kanzima like I got something to prove. Unkulunkulu uzosonda sizosuthwa, sizosuthwa. As I'm chilling down while I'm smoking shisha, kabanga ukuthi mele ngiblow up in my senior. Kahleli minya ngoma ngatholi ikhiya, pumeleli yangishiya yiko batgijima. Ayikho into engiyisaba empilo yami njengokubulawa yindlala. Dala ngihamba ngizula ngifuna amandla, ikabe wambona na mudimi, ikabe wambona na. Empilweni akekho ozobuza ukuthi ushoda ngani, usengire futhi umasadisho zama. Angibuza emfeni akushele uthembeni, siyakhona ukuphila impilo kodwa awuvuki kuseni. Siyakhona uhlezi unemali kodwa awuzipay. Ngabatshela kwangikubhedayo umdala ubeka le, noma ngiyeke isigela kept it together. Impilo mayishintshe ubheke bazosiletha, can't fit in my casket awuyeke ungifela. As I'm chilling down while I'm smoking shisha, kabanga ukuthi mele ngiblow up in my senior. Kahleli minya ngoma ngatholi ikhiya, pumeleli yangishiya yiko batgijima. Ayikho into engiyisaba empilo yami njengokubulawa yindlala. Dala ngihamba ngizula ngifuna amandla.